Ordinary person, woman, you are no ordinary person. When he bamba kid design, teach me all the lessons. I'm so alive, you know I was hurting. And in my heart, you always be a blessing. Woman, you know you are my stamina. I can't believe I found love and I wasn't searching. Believe I found love and I wasn't searching, yeah. Uko vula.
To touch, bad girl wambona kona stash ndani ya pass. Ruka ndani ya benzo kiona mean ku relax. So my day mwezi match, take them to class. 10 out of 10, sezi kunyima max. Unatuma mavi once na nakuanga nimekumark. Figure number 9, ukitembea zina club. View ni safi na huku mbele, safi zaidi kwa reverse. Tick, tack, tick, tack. Drinks on me, waity, sha. Ati tick, tack, tick, tack. So suko nayo inatiriri, ka.
Uko
girl, I wanna let you know that
Uko vulai.
Like I need it, champagne.
Uske vulai.
Girl, I wanna let you know that
Uko vulai. Uwe.
Yo, kikijua vile manzi me ufeel. Ukinipigia mini na my heels. Hair done, nails done, face beat. Unazoza nika umefunga hat-trick. Sikizi umefanya sezi tulia na maji. Wanasema titangu ni kusign wa meti. Style ni genja ina wengi mami. Unawamada unawakil na mabea styling. Uko vulai valai, vulai valai. Ina kuseti ya mama ali uko tips. Uko high, unacheka, unasmile, unaroweso. Una wine, most most, no rush. One step at a time.
Uko vulai.